Touchdown Records.
Ni haja gani sisi tena tuonyeshane mavumbi? Tuweke Kenya yetu mbele, vitu vingine nyuma. Tuonyeshane mfano bora ya uzalendo na amani. Oh yeah, upendo na umoja.
Chofanya mungu wake kama tukunda kole mukata kupanga. Shetani sasa tumemupa mamlaka. The city under the sun kuwa red na black. The city under the sun kuwa red na black. Upendo, umoja, pamoja mbele tunasonga. Upendo, umoja, pamoja mbele tunasonga.
Oh, peace, we need you, peace, peace. Come by the spirit, somebody join. You ain't got yet to leo na milele na milele. Wow, wow, peace, we need you, peace, peace. Come by the spirit, somebody join. You ain't got yet to leo na milele na milele.
Amani peke yake ndio tutangaza. Amani ya kutoka kwa mala. Preach peace, cause it's in the name of God. Yeah, in his presence we speak as one. I remember in 2007 what our country of Kenya had to go through. Upendo, umoja, pamoja mbele tunasonga. Upendo, umoja, pamoja mbele tunasonga.
Tenda mema, kisha naenda zangu. Daily niko church, na bend knees. Tafadhali God na kuomba. Spread hizo white birds, pigeons. Ziki spread a man. This ni expensive, God jewel. Watch out to keep secured. Sa zingine na wish heaven ingekuwa na visiting hours. Daily, Lucy bleed, ndo wa lead. At times inauma sana. Nikiona bloodshed kwa streets. Wengi wali travel 207. Wacha 017 ibaki peaceful, sababu God alituahidi tupendane for 30.